na spit minerals mpaka kubane na shindikana. Sina track hewani kwa kolabo tu najulikana. Na chusha rhyme wanatabasamo wako fan. Wengine wanajuta si kwa nini duke alini sign. Mitana nita stereo na flow material. Na cross border swaga na change kaka million. Siku mwema mapema na tema usichajua haine drama tena. Kamusi ya kitata fafanua niko real. Wake MCs wako so dramatic. Nipe biti ni vloko kogelea kasa maki. Usipo nkopi ni vingi unaluzi zaidi ya kugen. Utolewa verses angu siko scan your brain.
Yeah, uno the boy hallelujah to the streets on fire. Wanasikia paka puya juu ya beat. Fly na nyoshwa kama rula mini jiki na wapausha. Hater jiuliza na chuja vipi mini MC. Game hii ni nero we ni empty. Vesi ngekuwa noti ningedai mpaka banki. Na niko on fire evidently. Game nilituma mjini sasa imerudi so nipe chenchi. Taka more fire ni rahisi. New era empire empire ya machizi. Na siko sawa, sawa iko vipi. Mini mzawa kwetu sisi ubaya dawa ya mnafiki.
Niko na moko wa miujiza unaswali we uliza. Usikataya ukiambiwa DSM na kimbiza. Na badilisha zi flow kama rangi ya kinyonga. Zika biti yoyote liga duke ya kinyonga. Sina fujo kwenye game kama mita ya Kariako. Wananiyaji mikomesho japo flow is that cold. Na sikumbuki ni lini kama flani nika flow. Najitamani mwenyewe nikicheki kwenye kio.
Una tofauti kati ya pisa na kitumbua. Na wasumbua ngomo kuni juu. Nihamuwa kunyesha na nyesha kwa mbuwa. And I can kill rappers out of 10 bars. So sticky with it, I'm on the ways of chasing biggity. We keep hitting your era music in the body. We body it, that it, where's it kuni copy it. What's tight it hit, tipo it, now she's music around it hit. Check on her talk on my chosy, come my JD. My flow got bombs, listen it's a guide.
Nazi soma kilo mita bado nime watcha mbali. Hawa wote makuruto na kesha kuomba zali. Na wapiga miuli ya moto wanalia kwa momifo pinzani matumbo yo. To wash your potatoes, I got my swag on. Yo, Juke, stop the beat.
Keep your eyes wide open. If you missed the beginning, I'm looking forward to the crown of the game legend.
Yo, easy flow, zinaua na bado sija hukumiwe. Kikishindo shasikia wanazusha wanabaniwa. It's the new era music. Hapa one, hapa young, stereo na business. Hey man, wagwan, wazusha waishi stress. Ha.
You want me to? Who's the next day? Philosophy na tuwaza kwenye misha. Who's the best day? Who's the next day? Number one me. Ni mnangoja na kusubiri sana, mda number two sweet. Ime Eva, but us all without diva. Mina samani ya rubi zahabu na wala so silver.
Hawani za nimbo na juu wakini ona. Wakini soma kama sio kumbendi ya mbuna ona. Wemeni fanyia risichi wamejiwa noma. Woma kwa wapinza nuku hebi kwa mchizani.
Listen, yule mkali aneweza zaidi yako. Ni huyu mnyama mkali aliemeza wenzako. Ushona tari usfunge macho pambana. Ukienda mbali katafute usiende kisa msichana. Nikinda ila kote na vuma. Funki shindwa na zidi jituma. Mindo gingo ila kichwa sjetuna. So easy kupata kama umefulia. So easy sinafanya mpaka wanachukia.
The new era music, track trailer kama movie.
Kamata hela, acha sera za kipuzi.
Napendele na pepeata kwa hewa ya miluzi. Pata maujuzi, new era music.
The new era music, track trailer kama movie.
Kamata hela, acha sera za kipuzi.
Napendele na pepeata kwa hewa ya miluzi. Pata maujuzi, new era music.
The new era music, track trailer kama movie.
Kamata hela, acha sera za kipuzi.
Napendele na pepeata kwa hewa ya miluzi. Pata maujuzi, new era music.
In the new era music, track trailer kama movie.
Kamata hela, acha sera za kipuzi.
Napendele na pepeata kwa hewa ya miluzi. Pata maujuzi, new era music.